Chef's Kia.
It's Bryox Spicing. Spicy Fingers.
DJ Bryox.
Late night sa sita ndo tani wai nikupini location na nkofana na hii sukate call niko chomba ya G mina juwa utakuwa irizo release acha ni kushow kwanza form ya bidon nisha shika mpua na tuende chini kwa chini akiwa adi na mini setu nasikiza Shin City tuna feel free take a video na upost pale NGC jina ni Cantel kurapsi ni talent G anguka na anguka na check it anguka na tuende download now to your feet mikono juu alafu click kuliza pesa alafu one leg anguka na one leg anguka na anguka na
chini kwa chini
anguka na
chini kwa chini
anguka na
chini kwa chini
ati anguka nayo kama uko na new cut anguka nayo kuna party na magosh anguka nayo round 2 kwa hii bash anguka nayo ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo ati ati anguka nayo ati anguka nayo na katika msupa we banjuka cheza chini kukondezo matuta anguka nayo baby girl ushaitika ndagi mdagi matisho za wadagi step ama darling tambu serikali tuni serikali tamka asali simnachwa ni nani flow mshati ki don medunga apo dawni chi
DJ Bryox.
Usheki wapo wa daily me. Ti. Haha. Kia. Beba. Anguka nao.
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 Ati anguka nao mtupa me feel relaxed. Anguka nao kama uko na new catch. Anguka nao kama unapati na magosh. Anguka nao round 2 kwa hii bash. Ati
anguka nao. Anguka na eh anguka na anguka na
ati anguka nayo kama uko na new cut anguka nayo kuna party na magwash anguka nayo round 2 kwa hii bash anguka nayo ati
anguka na
bende
anguka na eh anguka na
Ni kufaju we uko kwa kiti unajida na unajua ingoma imekuna akufaju akufaju kila mtu hapa ndani kufaju we uko kwa kiti unajida na unajua ingoma imekuna
nimekama kwenye bez na kabla new moon dancehall dancehall network kufaju nimekama kwenye bez na kabla new moon dancehall dancehall network kufaju benjoni bend your shoulder legs are teeth now in your order I do the right I do the left I do the right
akufaju akufaju akila mtu hapa ndani kufaju we uko kwa kiti unajida na unajua ingoma imekuna akufaju akufaju kila mtu hapa ndani kufaju we uko kwa kiti unajida na unajua ingoma imekuna style kufaju kwenye dancing floor nona watoto na wamama kwenye maleso wanakatika kufaju is thing on this so ah wewe ni deme bushika meza kwanza inama wanze kutingisha unanibamba mtoto wa Hadija takukemba mtoto ntakukemba eh
akufaju akufaju akila mtu hapa ndani kufaju wewe uko kwa kiti unajida na unajua ingoma imekuna
akufaju akufaju kila mtu hapa ndani kufaju wewe uko kwa kiti unajida na unajua ingoma imekuna
akufaju
best video mixes that anyone can wish to see. Yeah, it's DJ Bryox, Los Spicy Fingers. Got the mix running and blending smooth like no other.
This is DJ Bryox.
I wanna do that the week. the death wine. I know it's been a while, but baby, never mind. Cause tonight, tonight, me, I give you the whole nine, yo. Satisfaction and every girl dream. Me love to put it on, make every girl and scream. Well, me get a call from Sexy Maxine. She never misses on the inside machine. She's a beanie.
Shaki yuno alafu wacha yende Zungusho yomblena alafu wacha yende
Sometimes I'm happy, sometimes I'm sad I don't know what's over me Sometimes I'm good, sometimes I'm bad I don't know what's over me I don't know what's over me I'm overthinking everything I thought me feel like nobody Can understand the way I feel Cause I am f***ed up totally I don't know how to keep on burning So I've been drinking
It's Bryox spicing.
One for the belly, another for the broken heart. Three for addition, four so I don't go back. Looking for somebody who can watch my soul. So I can never be sober. I can never be so. Oh, oh, oh. Oh, yes, I did it. I made a million on a week for a baby. My money will be the most for a biggie. Let the camera light it, my titty, you know. Nobody's got it there. Nobody's got it there.
Tusilazimishe penzi Lucy I love you Lakini kama tuko wengi Don't force it, don't force it
Yo,
Lucy Hizo nini nasikia Etu kuna maboli wanajaribu kukukatia Na pia, kuna vile unawavutia Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia Lucy, ese anadamani na ya life Welcome to me, stop wasting my time Ukitaka penzi ni lazima udecide Ukitaka kwangu ni lazima uwe malusi Ya kalongo lombo yako ya kuongo Unacheki wengi ya matupu ite chongo Ustana muremu na nichanganya ubongo Sugar Lucy, I love you Lakini kama tuko wengi Tusilazimishe
Voir comment tu anticipes, fais comme si tu me connaissais déjà. La division, tu le maîtrises, elle est cote à nos modes d'emploi. Dans ta façon de retenir, quand je suis là, ça me fait penser à moi.
Je demande et j'ai déjà la réponse. Je fais semblant.
sababu kwa nini acha nitukane tena kwa kujamii kama pesa ya kwangu maisha ya kwangu my baby hey, call me when you're ready I just wanna get ready when you're sexy sijiwezi you are the only one my baby I need you on baby yeah. Leo nitakuwa mbezi
baada ya club one two let two in one
home kinyamwezi yeah.
You see that lali mpaka giza
tutu
oya wana tulali tunapita kila chochoro you see that lali.
Vila livo apena cita milion jale bombe calmix a vivo oh na my girl she need to mpe baba dry la ganja mpe mix oh na mashika na condition chao dogodoro na leti lochani collab na baraka ni princess na mimi tuna bring old school kina spins madini nashanga watoto dogo wana battle na mimi kila kitu ruso tasema ni speech ya mwini wasinie data mama to wash VPN mimi ndana kuna jipya ile wow low again mashokolo madini watoto jipange hakuna mtoto bila penya uzamiko
yo sisi atulali mpaka giza toto oya wana tulali.
Cause they gonna lay some zoom now. Look who look want to make man drown. So give me kiss, neko chum chum down. When you wave, when you swim swims out. Now look who look who ever see your levels out. Teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no my pepe, you wake, you know I like when you go
down, 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 down. You are overload. You need to jo 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 kido. So mama yo 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 dani yo.
Independent 60 years, tuliambiwa ni self rule. Billions on billions, tunaibiwa na the same crooks, tunalipa madeni. Hizo ndio ma excuse, ini generation Z. Tuwezi make the same moves. Occupy parliament, tuende mandamano. Tribeless, partyless, yo ndo msimamo. They killing us for protest, si bado tuna march on. RIP to our heroes, washa candles. Haki wengao na mlinzi, nionyeshe politician gani muhesimu hizi. Sunday wako church, pastor kuwabariki. Monday checking news, another scandal iko kwa TV. Yo, kuna shugli nataka gambogi. You must go, tunaimba kwa maploti. Ujengi shule, kuna madawa kwa hosi. Tumejamu, sijifanya uja notice.
Madamano, 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 abise, madamano, 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 madamano.
She wants a gangster in a bed tonight. She a wants me, me a know. And man a full ground me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she say when you so unruly, tell me the main reason you want to woo me. The man with a ED, curious girl, she got questions for Siri. Wiggle that booty and wife me. So crazy you drive me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs slightly. Oh, mama spread them so widely. Caribbean girl, won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body, oh, we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Say you breathe, I know fish out, yeah.
Daily ni kanisande, maziwa mini na kajale, yeah.
Luku nilipiga ngware, utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi, Zuza na majegi. Comrade unatiki, kanairo utaishi aje, luku nayo haitesi.
Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, 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 piga luku kula wa. Big baba ni na mambo nya kila. Lola tisho, jinare na gwanda. Look fisa juku parara ni swara. Luku diriba shingo na mwagika silver. IG libo after vera pate mimba. Umedunga nini manaiki ya madidas. Pandisi ya matomi hill figure. Ebu smile for the camera. Nisafi juni first camera. Step out all white kama table salt. Mangoto mingi adisezi kwa na my fingers crossed. Ukistep on my J sema Iza. Jikosh na toy sigarisa. Zero ngovo na zile fubuza Isa. Man I been fly kabla FB na Insta. Baba, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi.
Kanza tonyambula ozinango mulalo womara kwepu bya byakunwa mutigo woli na mpenkoni waiga mazino fumita masonso
dede ben madedo da medenda boda ben medudi de patida kobo bira ma boden nagundo do budungo bodi mado de kape oh zambe ina misante na mechanja mena kakunene migaza misana mponya ina misante na mechanja mena kakunene migaza misana mponya
my songs, yes. Oh, for me, for me, sati, my oh, Zambe. Oh, Zambe.
So I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Original no be parody. You know fit clear for your memory. Whether now winter or summer. I did Papa just drive on now. Living life, see my fire burning bright. Within the inside me. Small way they might feed and never know I color. Do the move fine, check and balance. Everything inside my mind. Me. You can't fool me. Energy don't got logo.
Ryo.
The Learjet flies over crimson tides. Four bedroom duplex in the sky. Nickname lottery, cause I don't stop spinning. When the wheels stop, the chrome keeps spinning. Like the six moonwalking shit. I ain't talking, I'm straight living it. It's a wonder I ain't shivering. I'm so frozen, and you've been chosen to roll with me and Nate D-O-double-G.
Anachunisha kangoma hapa kume nice kumeshika vinoma fiesta fiesta hakuna tukugoma chaki mina feel nice mina feel guda guda nabambika sana hata kama sina mula mina feel nice mina feel guda guda shere imejaa mamokoro na mabuda mina feel nice mina feel guda guda nabambika sana hata kama sina mula mina feel nice mina feel guda guda shere imejaa mamokoro na mabuda
una feel nice una feel hiyo luga tagiro musea una feel hiyo feel who you put up so the dark skin na skim ni za kuda sizi deny avocado mi ufinya kina kwanza niki mix na spinach see mine ifu mi upi awo awola shawo shatoko melola mebonda alo
umichaki mina feel nice mina feel kuda kuda nabambika sana ata kama sina mula mina feel nice mina feel kuda kuda shere imejaa mamokoro na mabuda mina feel nice mina feel nabambika sana hata kama sina mula mina feel nice mina feel guda guda shere imejaa mamokoro na mabuda
huku ni wapi mina chezo na napewa for free hata sitani mudo mawataweza na nahi bado siamini yani yote neza kuwa for real asha nishewecheza chini and just follow me mina feel nice mina feel guda guda huku ni mejeza neza cheza na makota mina feel nice mina feel guda guda studifike wapi juni kazi na nituma na mindo pala walisemanga siwezi ni wiki mbili tuna nimezo ya kwa trending them Johnny Cass na kidogo peni blessing kujamio sana na kusundanga kwa
chaki mina feel nice mina feel guda guda nabambika sana hata kama sina mula mina feel nice mina feel guda guda shere imejaa mamokoro na mabuda mina feel nice mina feel guda guda nabambika sana hata kama sina mula mina feel nice mina feel guda guda shere imejaa mamokoro
are here plenty scars yeah. Say they no believe us. Yeah. When I got the bless us,
when I got the bless us,
your mouth is sharp like scissors. Say they try their best to they pressure me, but I live my life as ain't nobody. I live my life cause peace of mind is underrated though. That's why I'm patient though, cause I know my time is now. May nobody want me oh. Peace of mind is underrated though.
Mon corps s'est plein quand t'es loin
lavish.
She say she like Fari on top. Give it to me, give it to me, Fari don't stop.
Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa raunde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ukatuke mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kwa raundi huko New York. Niko insecure ile design ya sauti sol. Mademu wame pararaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya lafu ball. Roll model wangu manze sini breed a law. Nikidai tambla new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ kwa jibaga jack. Tulienda wapi situ kwa jibaga jack. Ay, jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jack. Hey, jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag.
Chikidengeli nipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njegeli wakiwa matembe akiwa na malele. Chikidengeli nipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njegeli wakiwa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa mia mbili. Show ya tatu na lipwa na mabili. Tatieta kuna rapa na niweza takuja na mwa Kenya. Kula bumisi tagi minatua doba genji. Na kamuja kubali buda jua weni kendi. Nilikusho rila
T-Bag na Jag mini Fiat understand. Walenjina kaimara mall vile doze na kala clash. Chrome kani silver body paint black. Penga kikama nazima kwani ni atatak. Mabombo wajeta kama yutwa shine to bolt. To rise to fike mali range ni ondai ki roll ki light ki legalize. Jaba ni green cut the mask ni kukwe the lies. Me and my friends Z on the NZ. Ndani ya Benzi wa super ni majenzi. Boy like Muse mashadi ma bestie. Na cheki nyash na jegi baby kuja friendly. Paipu ma Jag zi usonga times two. Ndani KU zina kana shikuwa laibu. Mboka ni utad tutashindwa who's bad. Mashini heavy duty ni unadhani ya chini.
Askuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba anishuko mirema. Alinidinya nikaanza kumlipia keja. Ye upika kiwandeze. Haya Jibag na Jag njugu na gat. Iyo kombi kuna vile ye uslap. Miswezi jam juya dem. Ukinirusha ganji ndio miu jam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu ushapata ripoti.
Jibag na Jag, Jibag na Jag,
Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Katoliza tuko wapi si tuko jibaga jack. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Katoliza tuko wapi si tuko jibaga jack.
You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face.
Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough for me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you're living a life, and baby, you ain't living
a party and guys are invited, and the girl them so damn hot. Someone reported a fire.
What?
Someone reported a fire.
Ooh.
My with me a beat white rum, combine it. Girl in a bikini could be less private. Every cat is pretty, so we big up every stylist. Quick for them out and clean and violent. Guineas with your beat white rum, they beside it. Money, 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 get the door, then we hide it. Stand up at the dance, girl, I press, she a ride it. Select a player, good, them don't boring, I'm renying.
The party a nice, y'all. The party a nice, y'all. I be a good vibes, y'all. If you come here with the fuck release right now. The party a nice, y'all. The party a nice, y'all. I be a good vibes, y'all. If
you can't tell me, where we do, where we go, how we dress, me no papi show. Me a the star, so me a no fan of you. Do what me wanna follow you. Me not eat your pan and a man arm like Roland. Boss position, son of real bad girl, son of boy, can't try program me. Me no need donation, autonomous, can't try come program me. Daddy never go a war for me, see them in a 2020 slavery. Shen Yang, if you ma chat your business, that a, too insecure that you do that. Watch your boom boom with your car.
Karatasi mwazo zote zitoke kichwani. Wengi lakini najua mimi niko sawa. Mimi ndio kusema mimi ndio mbaya. Kalifuote nyuma yangu. Mpango ni kuchange industry kwe kwangu. Wape ngoma tama sirudi nyuma. Sani tunacheka wakianguka. Genge jina kubwa inasimama. Tutendea kila mali kila mtu anasema. Saf sana, saf sana, saf sana.
Yeah.
na party mimi sijui yo fala amka wacha kulala bro situ vibe fast now if we go uko ndani naona kuna watoto na wamevua nguo eti kuna joto umba sakata kama tamatata tamu kama kasata sababu leo ni fiesta yeah forever mambo vipi utaweza kwani tutacheza
zako zimeshika tukisema kweli huku ndani unachachisha bogi ni mbaya watu fight na wakilisha tina misbehave yani lona choma picha cheki call police ngori kubwa manjake ko missing totally nacheza chini jo alikuwa na mimi keja na leki nitangana nitanga meeting careful inatoka mbio kulikota mwezi hakuna kucheza chini because you all know mo corona chachisha na choma photo na mimi niko kwa tu na deal na hiyo flow niko na motive so now you all know
niko na balls nigga kanji na zichess buda ni totom nigga kwenye rap manze sisi ndio ma top figures cheke nyuma konve this is how we roll nigga sisi ndio madon nigga nimekuja na mabadi swalami zimeshika sana na pigia wazazi niko locked manze nishakuwa mnati when in my rap unashinda na unanonda na
unanonda Dar es Salaam Krishna CV fish and a pull of fish life of the sea you gotta look for the key nothing is free kijarija kaka kima pace Mr. T potea sins na mitaya ndani ndani komba samaria wema nipate damani anti samahani
mimi
kwa nauliza njie nenda kanisani ninakutana na Shabani na mjua namsalimia shebi ameuchumbu shebi anasua sua au I'm not sure kumbe huku anakwenda kama pastor Joshua kiangalia bodi ya gari ngangari kumbe jitu kubwa mwili jumba kirakshari unambiwa kuna kupari baga ngonge mjumari na kuna habari kama watu wanaponda mali Mind your business. Missing a no man away. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business. Missing a no man away. Mind your business.
Club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
I've been thinking, I want you smoke a la groove. Just they bounce with the groove. No carry do. If you lose guard, then go bounce with your boo. I can vouch for my crew. I'm telling you. And today do. Lifestyle of a crew. Make you dance, stop the look. Then go the look. Then go the look. I say face night.
Mavela jona ganji ya sadaka na kana ningam koni tajaka di papa ni dam juu ya dam kila time nikichapa toto la pasta
celebrity nika
shumpele shumpe shumpele shumpe
celebrity nika
shumpele shumpe shumpele shumpe
anima
shumpele shumpe
tipsi
ji shumpele shumpe
celebrity nika
shumpele shumpe shumpele shumpe kama nika bimbi bingi bongi mini na chapa karasta tam kinyongi kama kishada ni riski na sadaka majingri bill na tupia toto na bishara ni yako kini pochini yetu mina chapia kwako wako sini wetu na kumokia shumpele shumpe shumpele shumpe kisho fala digi siku la bongi na seti ni makiki na chahuta ni riki na ngamsu na ngamdo
panida panida no passing, you know they keep passing. If you want no passing, you know go first passing.
they sick. You won't give me medicine. I got money, oh. You won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I love you, oh.
Sekukubalisela masikhuphule imizwa sukumisa umzimba masikhohlwe ngenkinga sekukubalisela masikhuphule imizwa sukumisa umzimba koma sava koma sava nana aye sava aye sava nana.
Como ça va? Como ça va? Como ça va?
That anyone can wish to see. Yeah, it's DJ Bryox.